I can
Mintafuta namba zako, nisikupigie tena. Taondoka kwenye maisha yako, tusionane tena. Na wala sitowasumbua shoga zako, kutaka mimi nawe kurudiana. Maana hata jina lako nitakuwa nishalisahau bwana. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kulala we niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane itafute pesa. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kulala we niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane itafute pesa. Ado dakika mbili tuachane, we bado dakika moja tuachane. Bado dakika mbili tuachane, bado dakika moja tuachane, tuachane.
Weza aujaipenda hiyo hali ni lagai, ujifanya na nipenda kume muongo ganitoa nishai. Kisa yuti natokea chama la bongo, penzi ugaigai. Kaifuluga akili kachanganya ubongo, miso wa kunywa divai. Ona macho yanaona ila moyo chongo. Kidogo nilifosi nimpeleke, ilo enye nazo asimteke. Ila ukaniacha mimi peke yangu ili watu wanicheke. Ukawapata mapedeshe, ukaniacha mimpweke. Ukanifanya nichukie mapenzi, sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kurara niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane tafute pesa. Sasa ya nini njipe mapresha, nishindwe kurara niwe na kesha. Kutwa kukuwaza kama shida pesa, we basi tuachane tafute pesa.
Ado dakika mbili tuachane, we bado dakika moja tuachane. Bado dakika mbili tuachane,
tuachane.
Bado dakika moja tuachane, tuachane.
Mungu baba Mungu rie chumbariki sana mama ke na mie. Bibi yake na prince ye. Bifao
Laida kambi fighter. Wapi abi tu wa Chris Scott ulimwengu osesha jini wa Mbagala Kibonde maji Vietnam wako chini Dirunga.